sango na lingala tango na sango na biso mbote na baibanso bo zwili bako ya kolanda biso
basango na vewa
mbote na baibanso bo zwili bako ya kolanda sango lokota lingala na vewa The Voice of America uta Washington edi isango Mbela ya bato ya kala ya boloko epai ya president Félix Tshisekedi kuleka bato tuku minei babima na boloko ba yebisi na tope bakundoli ete bisika ya bokangemi to ya kobomba bato na ekolo Congo Democratique ekomande esika bato bakufaka mingi ba pameli monyokoli ba kengili ba munisaka bato na boloko pe mombongo basalaka likolo na moto na bango batindi mokanda epai na mokonzi ya president Félix Tshisekedi pe basengi ye mbongwana emonisama kuna pe bato basalaka ekila mabe bakangama vyo walingala ebengaki moko na bato baye ba tiaki manzaka na mokanda motindami na mokonzi Yamboka Félix Tshisekedi Carbone Beya ya Lusha
na ba prison oyo biso tokota elolenge nini totika yango ti lelo bato bazo kufa pona kozanga biloko ya kolia bato bazo lala neti ba sardine na kati ya chambre moko ya mukie mulunge soki oza na maladi ekozwa mninga na yo parce que bino nyonso boza place moko bato bazo perdre biloko na bango bazo perdre ba famille na bango na prison parce que tango bazo ya kotala bango ba policier bazo senga mbongo bazo koyiba en fait biloko ya ba prisonnier président de pas continuer à pouvoir bato belé ba kufi plus de 120 personnes ba kufi na ba boloko ya kini ya onde to komi lettre wana to ebisi a revoir ba prison eti ya makala et salamaka pona 1500 personnes bozo imaginer que lelo baza 9000 personnes prison neti ya Kisangani population carcérale nango e kei fois 3 balongo na 350 700 et lelo baza na ba 1200 personnes et bato soki deja na chambre e fengeli bola la misa tu bokomi kola la 30 personnes eza lisusu bo moto te komi bonyama ndeto ebisi president a revoir pe lolenge ya ba magistrat ndenge nini bazo kondane batu bazo tinda batu na prison mpona babiloko moko ya mike mike bazo landela batu oyo bakoti te basala ba 2 ans 3 ans me baza
Sommet, 33e sommet ya Union Africaine, président Félix Tshisekedi andimisami na bakokani na ye lokola vice-président ya Union Africaine alobi na sima na kopona mana ye ete ezali na bomikitisi mansonde ya ndimi mokumbo oyo pe akosala nyonso afrika pe ekolo Congo Democratique eyeba kotumbwama bakima bitumba bazali kokoba kokoma na engumba ya Beni na Nord Kivu na kouta bisika ba ADF bazali koboma bango na kokata bango mingi bauti mangina pe dzingadzinga mundele mboka ya engumba Beni ya Bwakimbela kolanda AFP ete yango ekotia bango na likama ya bitumba ba ADFP ya Bokono ya Ebola ezali kongala kuna koleka na mbula moko na ndambo kaka na Beni MONUSCO elengeli kotia ka enene ya basudan na yango na mboka mangina na territoire ya Beni nzoka nde société civile eboyi na motema moko tolanda sango na Erika Samusi
pona lewisa livoko bayi MONUSCO basala kamisala ya bango lolenge longo banite
na hapo tumesikia kwa MONUSCO imejitahidi
Toyoki ete bayi MONUSCO bazaliko milengela koti ya kambi ya bango na mangina. Biso toyebisi bafandi ya mangina, place MONUSCO ekumi na eno te koboya. Po ete place nyonso MONUSCO azwami, kimezalaka te ezala Oicha, Maimoya, Beni Mbau, Elingeti. MONUSCO ezaliko yengayenga, me bayimboka bazaliko nyoko.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Mpo etali sango na ntoki tope ara lobinde galerie tope vernissage ya lingomba oshola eko suka toko pesa bino sango eye si mangonga mibale tango tokuta na pona sango mususu tokutani na Facebook pe na site internet na biso ezala ki wabino edi isango kouta Washington tokutani si mangonga mibale.